Kulo mhlaba esiphila kuwo izinto zimanukwenzeka. Abantu abasenawo unembezo uhambe nekhukhula ngiyakutshena. Ungenzwa kuhle noma wenzwa ube emehlweni ohlala umuhle
emehlweni ohlala umuhle.
Awulafe lihle kakhulu lafe lamthaniya nawe mdali ngenelela. Mengabe ngonile sitha sami ngicela uxoleke. Mengabe ngonile sitha sami ngicela ushweleke. Awuyima ngabe ngihambe phewakho ngicela uxoleke. Ayima ngabe ngihambe phewakho ngicela ushweleke. Awoda sitha sami ifunani impilo yami namhlanje sibani sami sicishile unkosi yami. Ngifela ukuzama wami ngifela ukubhanta wami namhlanje ngikhalela umntanami unkosi yami. Okantini na mboneni kubani mangonile ngiyancela dilani nami. Angikhumbuli nyathela muntu mangomile sondele duze.